Ochiluvia luvia chakunyavali la tatu. Eliya olonda kilu. Eliya waponda ovaprofeto vosi va Baale, momo vakala vavĩ calua. Ukãi wasoma hava, isevele, wasokiile okuipaya Eliya. Eliya wakwata usumba. Omo liaco, watilila kocitumãlo cimue ocipãla vekala soko. Kuaco oko, Yehova walisangala Eliya. Pana okuti suku wavangulala ye, kakwatele vali usumba. Wamama kokulongisa omanu, okufendela suku mosilika, haye suku yochili. Londa kaya suku, Elisia walinga onwatisi Eliya. Eteke limwe, eche ovakala lokwendela pamosi, ekalu limwe liondalu, liapita pokati kavo, kwenye suku wambata Eliya, lokwendala he kiluvo chipepe. Kwenye Elisia, la limwe teke amwine vali Eliya.